incwadi yokuqala kaPetro isahluko 5. Ngakho ngiyawancanga amalunga phakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyelo wenkazimulo ezakwambulwa. Ngithi iyalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu kungabi ngokucindezela kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo, kungabi njengabenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Kuyakuthi nxa esebonakaliswa umaluso omkhulu niyakuzuza umchele wenkazimulo ongabuniyo. Ngokunjalo nina basha, thobelana amalunga, kepha nonke embathani ukuthobeka, nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana abazidlayo, kepha abathobekileyo bapha umusa. Ngalokho sithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Qondani nilinde, isitha senu Sathane siyahamba njengebhubesi elibhudlayo sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Kepha uNkulunkulu womusa wonke wanibizela enkazimulweni yakhe aphakade ngoKristu. Senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. Makube kuyamandla kuze kube phakade naphakade. Amen. NgoSilvano umfowethu othembekayo ngokubona kwami, nginilobele ngokufushane, nginxenga, ngifakaza ukuthi lo yiwo musa oqinisekileyo kaNkulunkulu, yimani kuwo. Liyakhonza kini ibandla elikhethiweyo kanye nani eliseBhabhiloni noMaku indodana yami. Bingelelanani ngokwanga kothando, ukuthula makube kini nonke enikuKristu.